itariki ya 8 z'ukwezi kwa 8 mwaka ushize wa 2017 nibwo Habyarimana Yuvena ari mu myaka 42 y'amavuko utuye mu murenge wa Jabana mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali yajyanye umugore we Theodoste Mukansanga w'imyaka 39 ku bitaro bya Kibagabaga kubyara umwana wabo wa gatandatu Mukansanga baramubaze abyara umwana w'umukobwa ariko umuryango utegereza ko kanguka ngo bishimanura heza Habyarimana aganira n'Ijwi rya Amerika yasobanuye ko ibitaro bya Kibagabaga byohereje uwo mubyeyi kuvurirwa ku bitaro bya Kaminuza bya Kigali cyashyika ari naho Habyarimana yishyuriwe ko umugore we kujya muri koma agahiramo yabitewe no kuba yaratinze guhabwa umwuka oxygene igihe yari yamaze guterwa ikinya Mukansanga amaze muri koma umwaka n'amezi atandatu abaganga babwiye umugabo we ko batazi igihe ashobora kuzayiviramo Habyarimana twamusanze ku rukiko rw'ibanze rwa Kacyiru aje kumva umwanzuro w'urubanza yarezemo Leta y'u Rwanda ku byo yita uburangare abaganga bakoreye umugore we bikamuviramo kujya muri koma ubudakanguka raporo yakozwe n'akanama k'abaganga dufitiye kopi igaragaza ko kuba uyu mubyeyi Mukansanga Theodoste kubyara cyangwa se kubagwa ngo nta ruhare byagize mu byatumye umubyeyi ajya muri koma ahubwo itsinda ry'abaganga ryaje kwemeza ko uyu mubyeyi Mukansanga atahawe umwuka ku gihe aribyo byatumye ubwonko bwangirika bugasinzira ubudakanguka urukiko ariko ku mwanzuro rwafashe ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kane rwanzuye ko ikirego cya Habyarimana nta shingiro gifite uyu mwanzuro wasomewe mu rukiko Habyarimana wo mu muryango w'umugore we bahari maze batangazwa n'icyemezo cy'urukiko
dogiteri wamwakiriye ambwira ko umugore wanjye yatewe ikinya ibitaro byamubyaje umuganga wamuteye ikinya yarangaye hanyuma ikinya kigatuma ubwonko bubura umwuka bukaba bwarasinziriye ku bw'ibyo rero nahise ngana n'inkiko nari maze igihe ntegereje umwanzuro w'urukiko ariko birambabaje cyane biteye isoni n'agahinda kubona ibintu buri muntu wese yumva ibintu urugaga rw'abaganga rwagenzuye urugaga rwemewe mu gihugu rukorera Leta y'u Rwanda biteye isoni n'agahinda kubona umuntu asinziriye ari hariya ku kinya yatewe bigaragara kumva ko ubucamanza bwavuga ngo nta shingiro ikirego gifite
agahinda ka Habyarimana Yuvenali agahuje n'abavandimwe b'umugore we mu ijwi ririmo ikiniga murumuna w'umugore wa Habyarimana yabwiye Ijwi ry'Amerika ko bahuye n'akarengane
nayo mbabimbabaje cyane kubona bavuga ko nta kibazo gihari ngo muganga nta kibazo babaye umwere Seveni bagira ukuntu batubwiraho ari ibi byatunga umurwayi n'ibyatunga abana byose nta kintu bavuze ngo nta shingiro bifite ubwo rero turumva bitubabaje cyane kubona turenganira mu gihugu cyakagombye kuturenganwa
Habyarimana udafite ababyeyi cyangwa umuvandimwe yiyemeje gukomeza kwita ku mugore we wenyine kugeza igihe Imana izakora igikwiye ku buzima bwe agataba ariko kurera abana babo batandatu avuga ko bitamworoheye na gato ariko ibyo byose avuga ko bitazamubuza gukomeza gushakisha ubutabera
nari mfite imitungo yashyizeho abaturage baramfashije bishoboka baba bo mu gihugu baba bo hanze bumvise ikibazo cyanjye ariko uyu munsi wa none ndakomerewe hamwe n'umuryango w'abana banjye ubu umugore wanjye ashobora kumara iminsi ibiri cyangwa itatu nta kintu abonye cyo kurya mutungisha potaje hafi litiro ebyiri litiro ebyiri ku munsi ni ibihumbi bine ndashyizeho amapanteriste muhindurira hafi buri munsi nkoresha ibihumbi icyenda ibyo bintu byose nagiyemo imyenda kugeza n'ubwo ntakibona ibyo kumubinga asigaye nkoresha ibitambaro ni ukuvuga ngo muri make jye n'umudamu wanjye nicyo twari dutunze abana bacu mu buryo bufatika ariko uyu munsi wa none jye n'umudamu turi mu bitaro maze umwaka n'amezi atandatu ntaho kuryama ngira cyane cyane ko ntanaryama naho niyo ngize ngo ndimenge ni ku isima yo hasi maze umwaka n'amezi atandatu ndara ku isima hasi
Habyarimana avuga ko amaze gutanga ku mugore w'amafaranga asaga miliyoni enye mu rubanza yatinzwemo yasabaga Leta y'u Rwanda kuba yamuhindishiza akababaro zingana na miliyoni ijana akurikije ibyo yahombye ku mwaka n'igice amaze arwaje umugore we urugo rwe rukaba rwarasenyutse ndetse n'indi minsi yose atazaguma muri ibi bitaro Asumpta Kaboyi Ijwi ry'Amerika I Kigali